amawaida gubwa nanyi ni gata isa ni chisela chitu se government tena gumu kago mutongole bakula gane kushoku choku manao ya chivade cha kukule chongede okunafu ya mawanga Uganda ifuna urada pia bakokoro emitwale isatu mwa kuminya mwa tano buli mwaka na kisa kasitaka amanyo kugwane kari yeguwa kubanga amawaida ugagasinga kukula janyabiruwa amawaida government kubwele songa nebio funa yaba antubi njini giono oneka kubanga tibaba tibaina mokisa genda kukula mirimu Dr. Andrew Sechitoleka kuhiledwa iluri ya Nsambia Hospital St. Francis agama anti government wadinga kukula gana na mkisa chino mumbeda ya kusaga chigwani dekula gana ya na madogo wana njini hefu kento ngu lukuru kurudu lwechua decha kukuru chisoboze se abantu kumulua liruhaga wana njini okusindikiwa mu ddwaliro ekkulu erya kkookolo awatali kusanga kusoomoozebwa nga n'abafa mu malwaliro a gavumenti agakkookolo baddembe okugenda ne bafuna obujjanjabi mu malwaliro ag'obwannannyini obwoleo kinaasobola okukendeeza ku mujjuzo ku Uganda Cancer Institute ekkuŋŋaanyo ly'abalwadde ab'ekimbe ekya kkookolo mu Uganda yonna.